Muteza matwi radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Rwanda mutukumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22 kuba dukurikira kuri internet live kuri www.radio.com. Mironeza nshuti mwese muduteza amatwi nyedirwema ubasuza mbaye ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kende mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya 7 hano i Washington DC muri kumwe nanjye Edirwema. Umunyarwanda kazi Karimpinya Queen yamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'2017. Kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwanda wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka. Ni umukino yatangiye gukina mu mwaka w'2019. Mu kiganiro cya none aradusangiza urwo rugendo rwe n'icyo abandi bakobwa bakiri bato bakwiye kumwigiraho. Karimpinya Queen, ikaze mu kiganiro muri sanga, wiriwe neza. Urakoze cyane nawe kuba utuboneye umwanya kugira ngo tuganire. Ijwi rya Amerika yumvikana hirya no hino ku isi, tuvugira mu kirundi no mu kinyarwanda, abadukurikira bari mu bice byose by'isi. Karimpinya Queen ni muntu ki ku bantu basanzwe batakuzi?
Murakoze. Amazina yanjye nayavuze ni Queen Karimpinya, ndi umunyarwandakazi wavukiye mu Rwanda i Kigali imyaka 25. Nyina niwe wari gusiganwa ku modoka, nkaba nakora mu ruganda rw'imyenda imasere yitwa Pink Mango asanzwe. Ndumva muri make ari ibyo.
Muri make ni ibyo. Uvuze ko uri mu banyarwandakazi bakina umukino wo gusiganwa mu modoka, ibyo turaza kubigarukaho gato mu buryo burambuye, ariko wamenyekanye cyane mu banyarwanda ubwo witabiraga irushanwa rya Nyampinga mwaka w'2017. Icyo gihe byagenze gute, urwo rugendo rwari rumeze gute?
Rwari urugendo rwiza kujya muri Nyampinga muri Miss Rwanda 2017. Nibwo nari ndangije amashuri yisumbuye, hanyuma nitabira Miss Rwanda. Yari ifite umushinga wo guteza imbere abana b'abakobwa muri rusange mu mirimo itandukanye n'abagore. Niyo ntego nyamukuru yanjye muri Miss Rwanda.
Urakoze cyane. Noneho rero uva muri Miss Rwanda, hari isano yigeze ribaho hagati y'urugendo rwa Miss Rwanda n'uko winjiye mu mukino wo gutwara imodoka?
Sinavuga ko hari isano bya bugufi. Nuko mu buzima busanzwe nari nsanzwe nkunda amagare, moto, imodoka, nari nsanzwe nsinzwe bikinira abahungu neza ko navuga nakoranye na musaza wanjye dukurikirana ku buryo ibintu byose yakoraga nanjye nasinze namwigiragaho nkakora nk'ibyo akora kenshi ngaze ko ari byo ariko nasize nkurana nawe ariko ngerageza kwigana ibyo akora nuko natwaye igare ntwara moto kugira ngo njye mu mamodoka amamodoka ndetse n'abasengaga kugasira na mbere yuko njye muri misiyange
hanyuma rero ufashe icyemezo cyo kuragerageza kwinjira cyangwa se no gutwara imodoka ariko waruvuze ko watwaraga moto cyane ni ryari winjiye neza cyangwa se wumvise ko wifuza kujya muri uyu mukino wo gutwara amamodoka
natangiye muri 2019 ariko sinatangiye ntwara natangiye ndi ku pilote kugirango abari ni rugine de kawundirije ari wa uri cyara ku ruhande agasema imihanda imbere yari yaragiye akayandika muri kumwe na pilote ari we uri gutwara nibyo nabanje gukora ndi ku myaka ibiri itatu kuva 2019 kugeza 2022 nuko njya gufata icyemezo cyo gutangira noneho gutwara nk'umupilote
kugira ngo ube copilote ubundi bisaba iki
kugira ngo bakopilote bisaba ko ufite cyane hanyuma hari n'ibizamini bagukoresha kandi kugira ngo ukinere ari kimwe gusiganwa mu modoka ni uko ufite amaso mazima ufite ndetse n'ukora neza utarwaye indwara zishobora gutuma iriya muvuduko se n'ubushyuhe iriya mikino mbega yaba imbarutso yo kuvura ya ndwara yawe ariko muri make ibikenerwa cya mbere cy'ibanze ni ukuyifite cyane ufite uruhushya rwo gutwara imodoka ku buryo pilote uri gutwara agize ikibazo wahita umusimbura
hanyuma icyo gihe wowe uba ukora akazi ki
akazi kopilote aba akora aba ari ako icya mbere ni ukwandika imihanda nizanyuramo nugira umunsi twita rekonesanse iminsi yo kugenda mukayinyuramo mukayandika ku buryo mbere y'imetero ngaho uzi ngo hari korosi ngo haranyerera harazamuka haramanuka ku buryo utegura umupilote ahantu agiye kwegera noneho agategura imodoka akazi kenshi kaba ari kwandika imihanda no kwandika imihanda mbere ya rari no kuyisoma muri rari ariko n'izindi asisansi zose
wari uvuze ko uwo mukino ni umukino wo gusiganwa ku mamodoka amamodoka nk'uko wari ubivuze abavuduka cyane abafite umuvuduko uri ku rwego rwo hejuru cyane uwo mukopilote kugira ngo akurikirane neza uko imihanda ikurikirana nabyo kenshi na kenshi bigusaba guhita utekereza vuba cyane byarakoroheye kubimenya no kubyakira no kumenya kujya ukurikirana ibintu ku muvuduko mba muriho
navuga ko byamenyewe cyangwa byankomereye gusa ni ibintu bisaba kubyiga ni ibintu biza n'ibirande na kisonyose bisaba kubyiga ukabyitoza hanyuma uko iminsi igenda iza niko igenda yemerana na mapilote wawe yego ariko bisaba no kunabitsinda navuga ko byagiye bifata igihe uko nagendaga nkora inzira rimwe ubundi kwiganwa niko nagendaga ndushaho kubimenya
hanyuma muri icyo gihe hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda kugeza mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uri kopilote wakinanye n'abapilote bangahe wakinanye n'abapilote bangahe muri icyo gihe cy'imyaka hafi itatu wari kopilote umupilote umwe hanyuma umwanya mwiza mwashoboye kugeraho muri icyo gihe cy'imyaka itatu ni uwuhe mwanya cyane ko muri icyo gihe ndibaza ko habayemo n'ibibazo bya covid icyo gihe mwigeze mukora amarushanwa menshi
muri covid ntabwo twakoze amarushanwa ngira ngo ibintu byose byari byarahagaze n'ibindi bikomeye yose ariko ikindi kibazo ntibagize umwanya twagize wa hafi n'uwa kabiri hanyuma uwa kure n'uwa munani
Niwa munani. Ariko ni intera nziza kandi ni ibintu byiza kuva ku mwanya wa munani ukagera ku wa kabiri. Hanyuma ni ryari wa wumvishije noneho ko nawe ukwiye kwibera pilote ugatangira gutwara imodoka no gusiganwa?
Ubundi ibyo bivuze ko pilote benshi abandi ngewe wenda n'urubyiruko abari kuzana pilote rero imyaka ishize nagize amahirwe mbasha kubona imodoka nkodesha nizo nahise pilote mu gihe ngo mbonye imodoka ikantangira inkuru mu by'ukuri ikibazo kiba kinari kinini cyane cyane ku bantu benshi bakunda ararimi bakunda gutwara kuko baba bashyiraho ko icyemezo icyemezo cyo baba bagifite mu mutima ariko ni uburyo kubona imodoka yubatse kubona uburyo mbaga bwo gucika.
Uvuze ko kenshi mu bikomerera abapilote cyangwa se abantu bifuza gusiganwa muri rari ni ugufata icyemezo. Wowe icyemezo ni iki cyagutinyuye?
Njyewe narabyifuzaga kuva mbere, hanyuma ngize amahirwe iyo pilote wanjye yo kukabise iyo rari ntabwo yasiganaga kuyikinamo, niko rero nahise nkodesha imodoka ye.
Hanyuma umaze gukina rari zingahe utwara
eshatu?
Hanyuma muri izo eshatu umwanya mwiza wabonye n'uwa kangahe?
Ubwa mbere nabaye ya cumi na kane muri makumyabiri n'ebyiri ndumva sinibuka neza, ubwa kabiri mba uwa gatatu mu bantu cumi n'umwe kugira ngo ndumvise ko bose bari abagabo, hanyuma ubwa gatatu mba uwa kabiri mu bantu batandatu. Ubu ngubu ndi uyoboye shampiyona y'u Rwanda muri rari nasiyonali y'u Rwanda.
Ugize neza kuvuga ko wabaye wa kabiri mu marushanwa hafi ya yose wagiye witabira, amarushanwa yiganjemo abagabo, kuba uri umugore wa mbere cyangwa se umukobwa wa mbere witabiriye aya marushanwa, wowe ku giti cyawe bivuze iki kuri wowe cyangwa se bivuze iki ku bandi bana b'abakobwa bifuza gutera ikirenge mu cyawe?
Kuri njyewe ni ikintu cyanshimishije kandi kinyereka ko u Rwanda tubamo, sosiyete tubamo itanga amahirwe yo kugira ngo waba uri umukobwa, umuhungu, umugore ubashe gukora ikintu wifuje kurusinge bizaza. Kikanjye ni uko kirimo abagabo benshi kugira ngo u Rwanda dufite abadogiteri abaga, abapilote, dufite abatwara izi modoka nini, dufite abantu benshi bakora ibintu by'ukuri bisanzwe ari ibintu biri byiganjemo abagabo. Ibyo byanyereka icyizere ko n'ibindi byinshi twabikora kandi tukabigeraho. By'umwihariko byantaye icyizere mu Banyarwanda, mu Rwanda, mu gihugu ko gitanga amahirwe kandi gisigasira
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari Umunyarwandakazi Karimpinya Queen, wamenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Kuri ubu ariko azwi nk'Umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa umukino wo gusiganwa ku imodoka. Kuri telefoni dufite n'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi nk'uko nari nabibabwiye, bifuza kugira icyo babaza Queen. Reka duhere kuri Jean Pierre Kimana ndibaza ko tushobora kuba tumubuze kuri telefone, niko babimbwiye. Ariko Queen, uyu mukino nk'uko wari ubivuze ni umukino usaba uburyo, ni umukino usaba kuba ufite imodoka zabigenewe kandi zujuje ibyangombwa. mubijyanye n'uburyo wanavuze ko kimwe mu bintu byagukomereye cyane mbere yuko ujya muri aya marushanwa dore ko wifuzaga kuyajyamo cyari kibazo cy'imodoka. Mubijyanye n'uburyo bivuge muri rusange biroroshye kwinjira muri uyu mukino.
Mimi sana hadi dorosh, alipiti dorosh mkuu vizuri na kushuleni. Dorosh na kura mimi vizuri sana kama ni gani kulia, alipiti dikira mkuu sana la dikira, story mimi sana na redi na alipiti dikira mimi jango na wazi na kila kundi.
Gerageza utubwire kugira ngo utegure irushanwa kugeza ku munsi ujya gusiganwa. Ibyo unyuramo ibyo ugomba kuba wujuje ni nk'ibiki?
Tubwire
iby'ingenzi.
Umuntu ugitangira mba ngomba kwitoza kwitoza cyane hanyuma igira amategeko yabo imodoka igomba kubitegura ibyo igomba kwizeza byose kugira ibice ndende imyambaro imyambaro y'imbere ibijyanye n'umutekano ibijyanye na mekanike imodoka igomba kubihagaze byose ni ibintu bisaba ngo ufatire risi yose ibiriyemo iyo byujuje byose ijana ku ijana. Yego. Ubushobozi rero bigenda bitandukana bitewe n'uko imodoka yawe ihagaze.
Urebye cyangwa se yukurikiranye amarushanwa nk'ayo tuvuge ya rally ariko noneho tugende noneho no ku rwego rw'imikino nka Formula 1 ahanibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko uriya mukinnyi w'igihangange Lewis Hamilton yigeze no kugutaginga gushimira kubw'uruhare ugira mu guteza imbere uyu mukino. Icyo gihe mbere yuko nkubaza ikibazo gikurikira wabyakiriye ute kubona Lewis Hamilton igihangange muri Formula 1 akuvugaho?
Murakoze byaranshimishije cyane. Inanagaruka kuri cya kindi nari navuze ngo mbibutse ko ari abagabo gusa ukwiyemera ni ukugira ngo nongere byose se mu byo kiri gukora ibyo kiri gukora na n'ibindi bigo bitandukanye ni ukuzana abagore n'abakobwa benshi muri iyi mikino. Imikino yose muri rusange ariko by'umwihariko muri motorsport kumva umuntu umwe mu bantu mu bagabo benshi biraza tubaye benshi byarushaho kuba byiza nk'uko turi gukorana n'abandi rero kubo nka Lewis Hamilton yarampesije ibintu byanshimishije nyuma n'icyizere ko mu by'ukuri dukomeje tukaba benshi tugakora cyane twagera kure.
Urakoze cyane mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dufite abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Jean Pierre Chimana wirwe neza. Jean Pierre uranyumva? Jean Pierre niba tumuvuze kuri telefone reka tubahe. Norbert wirwe?
Allo, allo.
Ninde?
Ah, ni Norbert.
Nerubere turakumva ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe.
Ndari nambere nanjye ndashimire.
Yego, uri hehe?
Ijwi rya Amerika riba ryafashe mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Yego.
Ndari nambere reka nanjye ndashimire ku kiganiro kiza mu mwateguye. Ariko manje nshimire n'uwo muntu mwadusubiriye mutumirwa. Ariko hari ibibazo nshaka kumubaza. Ese ko mbona wenda igitsina gore gutwara imodoka nka ziriya bigorana, niyihe shusho rusange yaha abategarugori kugira ngo nabo babashe kwiyumva mu uriya mukino? Ese ni ibiki bibagora kugira ngo wenda binjire mu iriya modoka kugira ngo bayige neza bayimetirize? Ese umubare w'abiga amamodoka mu gihugu wenda abategarugori ugeze ahagana wenda niba babasha kuyikurikira? Ikindi mubaza mu modoka kumbona harimo abantu babiri, bariya abantu babiri yenda ubwo ni umushoferi undi abashinzwe n'ikimi imbere.
urakoze cyane Norbert. Reka dufate na Jean-Pierre Wiriwe. Jean-Pierre Wiriwe, ego ikibazo cyawe uri he wowe?
Hello, je ni Jean-Pierre Kimana ndi ntunga mu kagari ka Nyamirama, umurenge wa Shumbi, Rwamagana.
Ego,
nabandaga gushimira cyane, nabandaga gushimira cyane umutuzo, kuko bigaragara neza yuko abategarugori cyangwa se n'abakobwa barimo kwitinyuka mu buryo bwose. Niba ari umudamu cyangwa umukobwa akemera kuba yajya gukina hari nka kuriya, kandi tubona ari ibintu byajyaga bikorwa n'abagore gusa, ni ibintu byo kwishimira. Ariko se kandi namubaza n'ibintu se hakorwa iki, ni ibihe bikangurambaga byakorwa kugira ngo noneho n'abandi bakitinya batinyuke, babone ko imirimo nk'iyo ngiyo babona ko yikwiye abagabo babemo ubwoba, nabo babe bavuga ati natwe twakina hari iyo ngiyo cyangwa se twakora n'ibindi yandi masiganwa yandi cyangwa andi marushanwa ya yandi akunda gukorwa n'abagabo gusa. Naho ubundi biragaragara neza ko abagore n'abakobwa bamaze gutera intambwe ikataje, kuko uwo nguwo niba agenda agakina rari, hari abatwara indege, hari abatwara imodoka zitandukanye n'amamoto, byose abagore bizihejeje cyane. Murakoze cyane.
Urakoze cyane. Kwini, ibibazo byabo birasa nkaho byenda gusa, ahanini baribanda kubijyanye no gutinyuka ugakina umukino ubusanzwe wari umenyerewe ko ukinwamo n'abagabo gusa, noneho bakibaza icyakorwa kugira ngo ubwitabire bw'abakobwa cyangwa se abategarugori bwiyongere. Hanyuma anabaje kubijyanye n'ababa muri iyo modoka ya rali, yavuze ko haba harimo babiri. Inshingano za buri wese ziba ari izihe, nubwo wabivuzeho tugitangira, ariko ngira ngo wakongera ukabibibutsa. Urakoze.
Nahera ku kibazo cya nyuma, inshingano z'abantu baziba bari mu modoka. Umwe aba ari pilote ari gutwara, ni ziza wiruka, niwe menya ngo ndahindura gisensi, ndafatanya, ndahagarikira aha, ni mbega niwe utwaye imodoka. Hanyuma uwa kabiri bamwita popilose, niwe uba umwungirije. Icyo abashinzwe ni mbere yari arimo kwandika imihanda kugira ngo bamenye ahantu hose bazanyura bakayera. Icya kabiri muri rari ni ugusoma imihanda, ni ukuvuga ngo akamubwira wenda ni kilometero kimwe hari ikorosi bikata cyane iburyo cyangwa se ibumoso, akamubwira ati wenda harazamuka cyangwa haramanuka, kugira ngo bitegure umupilote utwaye mbere y'igihe. Ni na ryo banga ry'umukino wese, ni kumenya icyo ukora mbere y'uko ukigeramo. Ikindi abari babiri kugira ngo nihagira n'ikibazo na kimwe kiba wenda cyane kamike, ikintu gishobora gutoboka, ikintu gishobora kuvamo icyo ari cyo cyose, mufashanye kubikora. Ni umukino n'ubundi ugirwa na pilote na kopilote. Hanyuma ikibarirwaho ni abari minota, abavuga kuva kuri A kugeza kuri B, bakareba umuntu wakoresheje iminota mike niwe uba watsinze. Hanyuma icya kabiri ngo hakorwa iki kugira ngo abari n'abategarugori biyongere muri mikino, nibyo bumvise neza?
Yego, no kubatinyura.
Nibaza ko nta muntu watinyuka ikintu ataranakimenya, kuko tuzakomeza gukina akaboneka imodoka nyinshi, akaboneka uburyo babiterankunga n'abafatanyabikorwa bakadufasha ku buryo n'abantu bamenya ibintu kuko waba nawe utanabikinya, kuko ahubwo harimo no kutabimenya no kutabibona. Rero nibaza ko tuzakomeza gukorana n'abafatanyabikorwa batandukanye, tuzagenda tugira imodoka nyinshi, tukagira ahantu twerekanira uko batwara ku buryo umuntu abikunda ariko yanabibonye. Yego.
Hanyuma se mu bijyanye n'urwego rw'umukino muri rusange, uwo mukino wigeze kumenyekana cyane, ndibuka mu bihe by'abitwaga ba kazungu ubwo mperuka kubikurikirana, usa nkaho ugiye hasi gatoya mu bijyanye mu rwego rw'umukino ubwawo, muri iki gihe uhagaze ute?
Mbere ikipe yanjye uko duhagaze
Yego, n'umukino muri rusange, amarushanwa muri rusange, uburyo ategurwa, bihagaze gute, murabyishimira intera biriho?
Yego, ndewe n'umukino gitangira, ndabyishimira, n'irushanwa, irushanwa, yariteguye, twabahanze abapilote benshi, abyumwihari kuko dukorana n'ibindi bihugu. Ugasanga Abarundi baje, Abagande, Abanyakenya, Zambia, Tanzania, ukabona ntabwo ari n'umukino unahuza n'ibihugu. Ni n'umukino harimo n'ubukerarugendo no guhuza ibihugu byo muri Afurika byo mu Burasirazuba. Ni umukino ugenda waguka umunsi ku wundi, ugenda ukora umunsi ku wundi, ku buryo dufite icyizere ko bizagenda neza.
Urakoze cyane. Hanyuma tugaruke gato mu masiganwa. Wasobanuye kare uvuga ko kugira ngo bamenye umuntu watsinze ahanini bareba intera y'urugendo n'iminota bakoresheje, ariko se nk'iyo mugiye gusiganwa tuvuge nko mu mupira w'amaguru nk'urugero, ikipe imwe ishobora kugenda mbere yuko umukino uba, ikaba yareba amavideo runaka yuko ikipe bagiye guhura nayo yagiye ikina, bakamenya intege nke ikipe runaka ifite, bakariho wenda banyuza abakinnyi babo b'abahanga. Mwebwe muri uyu mukino amayari mukoresha kugira ngo mwige abakinnyi runaka, cyangwa se muvuge ngo uyu mukino ibi ngibi nitubishyira hamwe dushobora kwitwara neza, ayo mayeri n'ayahe?
Urumva mayeri ni amayeri, nta umenya ibanga rye. Ariko muri rusange ndumva twebwe n'umukino wo gusiganwa n'amamodoka ntabwo ari football ngo urakina na ballon ngo urebe n'abandi. Ikintu cya mbere cy'ingenzi ni imodoka. Imodoka ifite n'uburyo iteguramo. Icya kabiri ni wowe ku giti cyawe, uko umenyerana n'imodoka yawe, hanyuma wenda ukajya kureba andi makipe. Ariko icya mbere aba ari imodoka, nawe n'uko mubanye n'uko uyizi. Hanyuma ibyo bindi biterwa nanone n'urwego abandi mugiye gukopeka bariho, nk'uko nyine muri football babikora bakareba abandi, ukareba iminota buri minota, wenda niba mwarasiga mu bushize ukareba iminota yagusize, noneho ugatangira kwibaza aho wowe wayitakanyije cyangwa amasegonda. Akenshi aba ari amasegonda. Noneho ukareba niba ari ikibazo cy'imodoka, niba ari wowe ukareba imodoka afite n'iyo ufite ukabigereranya. Haba hari ibintu byinshi byo kugereranya kugira ngo umenye uwatsinze kuki yatsinze, uwaje imbere kuki yaje imbere. Ariko ahanini biterwa n'imodoka. Umuntu ufite imodoka nziza kurusha abandi, benshi bafite amahirwe menshi yo gutsinda.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Queen Karimpinya, akaba ari umukinnyi ukina umukino wa rari wo gusiganwa ku mamodoka. Kuri telefoni dufite Robert wiriwe neza. Robert, uranyumva? Samuel Robert, uranyumva? Robert, uranyumva? Robert, ndibaza ko mu buhanga bw'ibyuma bashobora kuba bafite akabazo nawe. Ariko Queen wavuze ikibazo kindagaruka hanini kuri iki kibazo kijyanye n'ubushobozi. Urabishimangiye mu kanya uvuga ko kugira ngo witware neza imodoka nicyo kintu cy'ingenzi, uburyo imodoka yawe ihagaze. Urebye amarushanwa mpuzamahanga atandukanye, usanga abakinnyi nk'amwe baba bafitanye amasezerano atandukanye n'amasosiyete akomeye cyane. Ayo masosiyete akaba ari nayo abaha ayo mamodoka yo gusiganwa. Ariko nibaza ko mu Rwanda ndetse no ku mugabane wa Afurika ibyo ngibyo ndibaza ko bitarahagira, kuko urebye nko muri za Formula One abakinnyi nk'aba Lewis baba bafite amakompanyi cyangwa se amasosiyete y'imodoka akomeye cyane ariyo abakurikirana. Mu bijyanye n'icyo kintu cy'ubufatanye n'abaterankunga, urugendo mubona rugeze he? Niki mwifuza ko cyashyirwamo imbaraga cyane kugira ngo mujye kwitegura cyangwa se mujye guhangana guhatana mufite ibyo mukeneye byose. Kuri telefoni Samuel Uranyova. Samuel ndibaza ko dushaka kuba tumubuza ariko reka dufate Simon wiriwe. Simon Uranyova. Simon Uranyova. Tukomeje kugira akabazo ka tekinike mu buhanga bw'ibyuma. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Queen waruvuze kubijyanye n'amarushanwa wagiye witabira. Hari amarushanwa mpuzamahanga wari witabira cyangwa se harayo uteganya kuzajyamo?
Amarushanwa mpuzamahanga iyo tugere muri Afurika, African Rugby Championship, kubera ko biva ikamanuka ikagira mu Bugande, Kenya, u Rwanda, Burundi na Zambia. Rero iyo yaje yitabiriye nayo yabereye mu Rwanda. Ubu nibwo mutangiye umukino nk'uko nabibabwiye, maze gukina imikino itatu, ndi umupilote ari ngitwara, nateganya kubanza gukina mu gihugu, nakina shampiyona y'u Rwanda, hanyuma nkakomeza imyitozo kugira ngo njye ku rwego mpuzamahanga, ariko kuko mfite uburyo, mfite n'ubumenyi.
Hari ibyo ubusabwa bidasanzwe kugira ngo ujye muri ayo marushanwa mpuzamahanga?
Yego, amarushanwa yose uko irushanwa rigenda rikomera niko ibisabwa bigenda byiyongera.
Hanyuma hari n'igihe njya mbona mu gihe cy'amarushanwa, ndavuga nk'amarushanwa akomeye cyane, umukinnyi runaka abakurikiranwa n'ikipe igizwe n'abamekanisiye n'abandi bamufasha igihe aricyo cyose ashobora kuba agize impanuka, ndetse nkanibuka ibyo nabonye hari documentaire televiziyo Al Jazeera y'i Qatar yagukozeho, aho hari irushanwa rimwe wagize ikibazo bigaragara ko byagufashe umwanya munini, nta kipe yari inyuma yawe kugira ngo ihite igukurikirana, ihite igufasha. Ibyo bintu hari abo bantu mugira cyangwa se izo ni zimwe mu mbogamizi ahanini ziterwa no kubura uburyo bukenewe?
Umukino mu buryo iteyemo hari aho muba mwemerewe gufashwa, babaha iminota runaka yo gushyira imodoka yanyu bakayishyiranye baba bateguye, muba mwateguye bakayikora hagati ya kizita speciale, hagati y'amasiganwa nk'abiri atatu bashyiramo umwanya wo kugira ngo muyishyira bakayishyiranye bayikore. Rero muri iriya dokumantere twari turi hagati mu mukino, ntabwo muba mwemerewe kugira undi muntu uwo ari we wese ubafasha, ni wowe na copilote gusa muba mugomba kwikorera imodoka. Ni nayo mpamvu kugira ngo ukine muri mukino neza bisaba ko uba ufite ubumenyi bwa mekanike, ariho copilote wanjye ni umuprofessional mechanic, ni umukanishi abigize umwuga. Uko rero tugenda twiga turushaho gufashanya, niko umuntu aba agomba kuba azi imodoka ye, azi wenda n'aho ikibazo kiri imbere y'irushanwa n'aho cyaba mu irushanwa, ukamenya uburyo mubyitwaramo paka mugejeje aho abakanishi bandi baje.
Urakoze cyane. Reka dufate Niyitanga Simo wiriwe neza. Niyitanga Simo Uranyuva.
Halo.
Uranyuva.
Yego ndakumva. Yego ndakumva neza.
Yego uri hehe?
ndi mu Rwanda mu majepfo.
Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ndagira ngo mbanze mushimire rwose, njye njamukurikira nkareba ibyo akora, ariko ndagira ngo ambwire nka buriya kujya mu marari cyangwa se no gukina shampiyona yari ari mu Rwanda, hari inyungu yaba irimo kuwenda mu buryo bw'amafaranga nyine ifatika, ukurikiza ibyo bashobora ku modoka, bashobora byinshi, umukanishi uhoraho kuba umufite ukorera imyitozo esanse cyangwa babifashwamo nyine kubona nka esanse uburyo abasha kwitoza mu buryo bworoshye. Ikindi wenda mbwire nk'umuntu abishaka, biragoye ko wajya mu marushanwa, narakurikiye numva uko avuga nkimwumva, numva uko yatangiye avuga ukuntu nawe byamugoye, bisaba kuba umuntu afite imodoka ye, abona byo atari imbogamizi wenda kuko nk'abantu babishaka wenda bakabura ahubwo ubushobozi bwo kubona niyo modoka, kuko numvise ambwira ko imodoka ubukoresha ari yawe bwite.
Urakoze cyane. Reka dufate na Ngangare wiriwe neza. Uri hehe?
Ndi Gicumbi mu karere ka Gicumbi, Intara y'Amajyaruguru mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Njyewe nashakaga kumushimira cyane kuko urabona ko aratinyura abandi bakobwa mu bintu bimwe na bimwe bajyaga batinya gukora, ahubwo twamusaba wenda akazajya bishobotse cyangwa se akatubwira icyo bisaba kuba wakwitabira ariya marushanwa akomeye hariya yo mu Bufaransa tujya tubona.
Tour de France.
Ubwo aratubwira icyo byasaba, mbega n'inzira bigenda binyuramo. Muri rusange ni ukumushimira rwose, yatinyuye abakobwa kuko biriya ntabwo bimenyereye ko abakobwa nabo bakinaraje.
Urakoze cyane. Mukanya Queen Karimpinya araza kugerageza gusubiza bimwe muri ibyo bibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika, ariko reka dufate akaruhuko gato hanyuma tugaruke asubiza ibyo bibazo.
Just like the sun lights up the earth, you light up my life. The only one I ever see with a smile so bright. Hey, and just yesterday you came around my way. You changed my whole scene way with your astonishing beauty. Oh, you could have make a brother sing. No ordinary thing, a supernatural thing. And no, you are brighter than the moon, brighter than the star. I love you just the way you are. And you are my African queen, the girl of my dreams. You take me where I've never been yet. You make my heart go ting-a-ling-a-ling. Oh, you are my African queen, the girl of my dreams. And you remind me of a thing. And that is the African beauty. Yeah, yeah. Ooh, you are my African queen. Oh, Lord. Ooh, Lord. Mm. Out of a million, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes. Girl, what I see is paradise. Hey.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, aho umutumirwa wacu uyu munsi ari umunyarwandakazi Karimpinya Queen. Uyu akaba yaramenyekanye bwa mbere mu marushanwa ya Nyampinga azwi nka Miss Rwanda ubwo yabaga igisonga cya gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi. Kuri ubu ariko azwi nk'umunyarwandakazi wa mbere mu mateka gukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka. Mu kanya tujya mu karuhuko kagufi, Queen hari abakunzi b'Ijwi ry'Amerika barimo n'itanga Simo ndetse na Ngangare baduhamagaye. Mu bibazo wabajije Simo aribaza inyungu iri mu kurushanwa, iyo mugiye kurushanwa dore ko hari byinshi musabwa kugira ngo mwitegure, we akibaza niba inyungu ihwanye n'akazi mushira muri ayo marushanwa wahera kuri icyo ngicyo.
Murakoze ukuntu umukino wubatse ntabwo bahemba amafaranga yari ari byo nyungu yabazaga nora uwa mbere ntibamuhemba amafaranga kuko muri iyi mikino yacu birinda ko umuntu yakinira amafaranga akaba yakiruka wenda akanabura n'ubuzima bwe kubera gushaka uburyo rero uburyo buva mu baterankunga mu byo mukorana abikorera iyo mwakoranye bakamamaza ukabamamariza wenda nibyo hantu nyungu zishobora guturuka ariko mu mukino bwawo nta inyungu z'amafaranga ziba zirimo.
Hanyuma se ibyo ni ibintu mubona bikwiye guhinduka? Ni ibintu mubona mukwiye guhinduka dore ko tuvuge nk'indi mikino yose abakinnyi babakina bavuga ngo nyuma y'iyi mikino nidutsinda hari igihembo runaka gifite agaciro k'amafaranga aya n'aya, kuri wowe ubona byahinduka ku buryo byanatera cyangwa se byatuma abantu babyitabira cyane kumva ko hari igihembo runaka nyuma y'ingufu mba nashyize muri uyu mukino nshobora kuzabona? Kwini Kariminya uranyuva? Ndibaza ko Kwini dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ya kubera ikibazo cya tekinike, harimo utubazo turimo kugenda duhura naruko kubera tekinike n'amatelefoni mu karere. Mukanya reka twongere tubagerageze hanyuma tugaruke Queen Kariminya asubiza bimwe muri ibyo bibazo abakunzi b'ijwi rya Amerika barimo bamubaza.
Do you believe in love? How crazy it could be if a baby's tongue. Take it easy. And you would leave, I swear I can't breathe. Do you really care, baby? Keep on going, got your own mess up. You are my fantasy, my only desire. I could take it as an angel. My lips into you, you make me fall off. Darling, darling, you touch me one more time.
Radio Ijwi rya Amerika mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko Queen twongeye yongeye kugaruka. Umbabarire ko kubera ibyo bibazo bya tekinike turimo kugenda duhura nabyo, ahanini ndibaza ko biterwa n'ikirere no kuba turi kure, ariko nari nkubajije kubijyanye niba mubona bikwiye ko yaba sinzi niba mufite ishyirahamwe cyangwa se federasiyo mwajya mwareba uburyo habaho igihembo, icyo gihembo kikaba ari igihembo abakinnyi nkamwe mwajya mwifuza ko mwatsindira, ndetse kikaba cyanatuma abantu benshi bitabira uyu mukino.
Nibaza ko byaba ari byiza ariko tudahembwa n'umukino nyakuri, ahubwo wenda dufite nk'amakipe wenda bishingiye kuri marke y'imodoka cyangwa se bishingiye ku ikipe ubwayo. Buri kipe wenda ikajya ibifite abakinnyi yateguye, noneho bagahemberwa muri iyo kipe ho kugira ngo umukino w'ubwabo ubahembe. Nibaza ko cyaba ari ikintu cyiza uburyo umuntu yabikora ari ibintu akora by'umwuga, akaba ari nk'umwuga we, akaba ari umukinnyi wo gusiganwa ku mamodoka no muri laribije bikava muri Formula One gusa. Cyane cyane nk'inaha wenda handi ho birakorwa, ariko inaha bije hakaza ikipe, hagakorwa wenda ikipe ku buryo umuntu abikora ari umwuga ahemberwa. Nibaza ku giti cyanjye numva byaba byiza.
Hanyuma hari wavuze ko bishimira cyane intambwe wamaze gutera dore kuri munatinyura abandi bakobwa nibaza ko nabo bazagerageza gutera ikirenge mu cyawe ariko bakavuga ko bakeneye no kukubona mu yandi marushanwa akomeye nk'amarushanwa yo mu Bufaransa ugeze kuvuga ko ucyuba ku bushobozi ucyuba ka uburyo uhatana ibyo ni ibintu uteganya mu gihe cyavuba
byose bizaterwa yego n'ubushobozi ariko n'ubumenyi kuko nibwo nitangira ndacyari kwitoza ndacyafite byinshi byo kwiga uko bizajya bigenda bikunda nanjye nzajya n'abandi dufatanye tuzajya tureba urwego turiho turebe ko koko twatangira noneho guhatanira kuri urwo rwego kugenda buhoro buhoro niko navuga ntambwe imwe ku yindi turi guhera mu Rwanda tuzagenda tugere muri Afrika noneho urwego rwa Afrika niturenga nabwo dukomeze kuzamuka ni ibintu bizagerwaho ariko ntabwo umwana avuka ngo ahite yuzura ingobyi bizafata imyitozo n'uburyo
reka kuri telefone dufata undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Mani iriho Joseph wirwe neza uri hehe gerageza uzamuri ijwi ryawe ariko
ndirera mu majyari y'u Rwanda
yego ikibazo cyawe
ubwo ndabaza mu fiko wacu ese mu kazi ke ko gutwara imodoka gusiganwa ni izihe mbogamizi yahura nazo ugira n'abandi bakobwa yageze muri mu bantu rusange bamwakira gukora mukasa gute nta mbogamizi ahura nazo natubwira
urakoze cyane reka dufate na Claude wiriwe uri he Claude
ikigare
ikibazo cyawe Claude uranyumva waruhamagaye ku ijwi rya Amerika turi kumwe na Claude ndibaza ko dushobora kumubuza kuri telefoni ariko Mani iriho yibazaga imbogamizi ushobora kuba uhura nazo hanyuma anibaza uko abantu bakwakira iyo muhuye n'abantu ukababwira ko uri wa munyarwandakazi utwara usiganwa muri rari abantu babyakira gute
abantu babyakira abenshi babyakira neza bakanagutera niba navuga ngo kuhaje bakakubwira bakikomerezaho ariko birumvikana ko ntababura bagucamo intege akakubwira ati biriya bintu wagiyemo bizakwica ari amamodoka azagukubita hasi ntibabura abakucinege ngo ubihagarike ariko mu by'ukuri abenshi nabashyigikira
ku bijyanye n'imbogamizi bugeze kuvuga ku buryo ariko uyu arifuza kusobanura neza mu buryo bw'imbitse imbogamizi uhura nazo
imbogamizi njye navuga nkanjye ku giti cyanjye ugitangira ni uko iyo ugitangira uba ufite ibintu byinshi ukiri kwiga rero uragonga imodoka byoroshye ufite mbega niba nabyita utaragira ubunararibonye uburyo uba wica ibintu byinshi ubugonga ugikata nabi uba utaramenya n'imbogamizi zijyanye na experience nkeya ubwo urumva rero bita byongera bikagaruka ku buryo kuko niba ugiye gukora imyitozo ukagaruka wavunye amortisseur ebyiri ukagaruka wamennye boite niko bita bigusabira ubushobozi burushijeho kandi nk'umuntu ugitangira kugira ngo ubone uburyo buhagije n'uko ubanza kwerekana koko ko ufite ubushobozi bwo gukora neza ibyo ugomba gukora mu by'ukuri imbogamizi zijyanye n'ubumenyi n'uburyo nk'uko nabivuze
hanyuma wagarutse kuri icyo kintu kijyanye n'abantu baguca intege abantu bakubwira ngo uzapfa izo modoka zizaguhirika ntabwo wigeze ugitangira hanyuma iyo urimo gutwara byo ntabwo uba ubufite
ubwoba buriya ubwoba ni ikimenyetso cy'ukuriho cyuko kiri umuntu muzima rero ntago bubura ariko ahanini iyo ugiye kubikina nuko byo ubwabyo biba bitaguteye ubwoba ariko ntibibura hari nk'igihe witoza ukagonga nk'igiti ukabona kibaguyeho ntubura kugira impungenge kiranyita kise n'imodoka cyangwa se mukanyerera mukarenga umuhanda ntibibura kugira kugutera ubwoba ariko si urugendo rwose iyo utangiye niyo uri mu modoka urasira buba nk'iyo ugize nka accident cyangwa ari nk'ikintu utabonye kikabitambika ariko nabyo ni it's part of the game nabyo biba birimo mu mukino
hanyuma reka nkubaze rero tuvuge gutegura umukino runaka bavuze ibibazo bijyanye n'amamodoka n'ibiki imodoka nyayo umuntu akeneye imodoka wakumva ko ari imodoka yujuje ibyangombwa byose byo gusiganwa akaba ari imodoka wavuga ko uyifite ushobora gutsinda amarushanwa atandukanye kuko kenshi bavuze ko byose ni imodoka hanyuma hakabaho n'ubuhanga bw'umushoferi uburyo yitwara imodoka ibikwiriye ni imodoka cyangwa se imodoka iba yujuje ibyangombwa byose ni imodoka nyabaki
murakoze sinzi ko navuga ngo imodoka ibikwiriye kuko nk'uko umuntu ajya kugura umwe akagura Toyota undi akagura Yundayi undi akagura iyindi y'ubundi bwoko niko no mu marushanwa y'imodoka bimeze rero biterwa hari amamodoka menshi atandukanye ya afite ubushobozi bugiye butandukana ariko uko ugenda wongera urwego rwawe nk'umukinnyi niko ugenda uzamura urwego rw'imodoka yego rero amamodoka hari n'agikorwa ubu ngubu akiri mu ruganda asohoka umunsi ku wundi ariko ari mu ngeri zitandukanye nk'uko imodoka zisanzwe nyine ushobora kugura Karina undi akagura Benzi undi akagura Zewiki undi akagura Range Rover nabyo no mu mukino nabyo niko bimeze
kuri wowe imodoka uvuga ngo iyi ni imodoka ndamutse nyifite n'irushanwa rya Afurika naritsinda ni nk'iyi
bo urumva ntabwo nahita mvuga nti iyi ngiyi nyifite n'irushanwa naritsinda kuko nk'uko nabibabwiye nibwo ngitangira ntibyaba ari n'imodoka gusa byasaba no kureba iz'aba mbere bari gukinisha muri icyo gihe nanjye nkongera uburyo bwanjye rero ntabwo nahita mvuga ni ubu bwoko bw'imodoka ni iyi modoka ariko uko igihe kizagenda kiza niko bizagenda byisobanura
hanyuma mu bakinnyi barari hari nk'umukinnyi ukura igihe watangiraga gutwara ayo magare utwara moto wafataga nk'icyitegererezo uvuga ko ari we ushobora kuba warabaye intandaro yo gukunda uwo mukino
njyewe nigira ku bandi hafi kuko bari kure ni beza tubasubireba tukabikunda ariko ntago mba nzi neza niba ibyo banyuramo nanjye ari byo nyuramo niyo mpamvu rero ndebera ku bakinnyi bandi hafi abo ba Yoso Fabrice ba Christian Kanangire ba Jean Carlo Davis ba Gakwaya Claude abo bose ni abantu ndeberaho umunsi ku bundi kuko bantanze mu irushanwa kandi ni abanyarwanda bandi hafi ku buryo uburyo imbogamizi mpura nazo n'ubutaka bwacu n'u Rwanda uko ruteye mba nzi neza ko ndi kurebera ku muntu wa nyawe kandi turi muri situation zimeze kimwe rero abo ndeberaho nabahasi nabo dukorana
uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere ni nako yaba imikino itandukanye igenda ihinduka kera nk'abakopilote na n'ubu niko bikimeze aho ngaho mu Rwanda ubona akazi kaba ari ukumenya imihanda ibintu nk'ibyo ariko muri iki gihe dusigaye tubona amamodoka akorwa arimo za GPS ku buryo nibaza ko kenshi hari igihe kizagira abo bakopilote batagikenewe kubera ikoranabuhanga riri mu modoka urebye uko umuvuduko w'ikoranabuhanga n'umukino warari muri rusange urabihuza ute?
Yewe ibyo ngibyo nabangiye kwantisipa kureba ahazaza uko hazamera ariko reka tubitege amaso uko bizagenda ubwo natwe tuzajyana nabyo.
Queen Mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko sinagisoza ntanavuze ko ejo bundi mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi wabereye ku Kinigi ku nshuro ya 19 wari umwe mu bantu batoranijwe kugira ngo nawe ube mu baha abo bana b'ingagi izina mbere na mbere wabyakiriye ute? N'umuhango wari urimo ibihangange bitandukanye biturutse hirya no hino ku isi, kuba wari muri abo bantu bivuze iki kuri wowe?
Sinzi ijambo niba ribaho mu Kinyarwanda, wenda nuko ntari kuryibuka neza. Ni honor, ni privilege kuba barantoranyije mu bantu bita izina. Ni ibintu byanejeje cyane. By'umwihariko nkongera kugaruka ku kintu cyo gushyigikira cy'igihugu cyacu, cyo gushyigikira umwana w'umukobwa n'iterambere iryo ari ryo ryose yageraho. Njye nabibonye nk'ikimenyetso cy'igihugu kitwereka ati mukomeze mukore, mukomeze mutere imbere, mukomeze mujye muri domaine zose zitandukanye. Kuri njye umuryango wanjye n'ikipe yose yarari dukinana ni ibintu byatunejeje cyane. Mukobwa wanjye rero w'ingagi yitwa Impundu. Yitwa Impundu. Izo mpundu rero zihore ababyeyi b'u Rwanda bavuze impundu, ibyiza bizakomeze bize ku Rwanda, kuri Afurika muri rusange.
Uvuze ko ari ikimenyetso cyo gushyigikira umwana w'umukobwa, nk'ubutumwa waha abana b'abakobwa bakiri bato babona ibyo umaze kugeraho, wesheje imihigo, wabaye umunyarwandakazi wa mbere ukinnye muri uyu mukino wa rari, ni ikintu kidasanzwe kuba nabo bakobwa bifuza kuba bakora cyangwa se bajinga ikirenge mu cyawe. Ubutumwa ubafite ni butumwa ki?
Murakoze. Si ikirenge mu cyanjye gusa mu gutwara amamodoka, kuko buri muntu wese afite impano zitandukanye. Inama najya nanjye nyigira nuko byaza impano yawe umusaruro kandi tukigirira icyizere. Nge kera iwacu mu cyahafi nitwara igare rimwe na rimwe, ukanari ibyanyu ryapfuye wenda ukarikodesha ukarya umunyenga. Ntabwo natekereza umunsi umwe nshobora kuzakina rari, ariko uko igihe cyagenda agakiza wigirira icyizere urushaho gushakisha no kureba impano yawe, niko nagiye funguka negera imbere mva kuri kopilote mba pilote. Inama najya rero ni ukufungura amaso tugashaka impano zacu tukabikorera, kuko nta kintu na kimwe umuntu ahabwa ku isahani ngo bamutamike. Ibintu byose birahananirwa. Rero ni icya mbere ni ukumenya impano yawe, kuko hari igihe ukora cyane ariko uri gukora ibintu udakunze se cyangwa bitari ibyawe, nabwo ntibikunde. Wamara kumenya impano yawe ugakora cyane.
Urakoze.
Kuko abantu benshi bafite impano ariko wenda ntibakora nk'uko ukora. Ikindi ni ukwigirira icyizere nk'uko nabivuze, ukanagerageza ukagerageza ukareba ese ndabishoboye ese ntibwongere tuvuga ngo never fail try. So ugerageze urebe iyo bishoboka, niba bidashoboka ubyihorere nta kibazo. Ikindi ni ugushyira Imana imbere, niyo mubyeyi wa twese.
Queen Karimpinya, umunyarwandakazi wa mbere mu mateka ukina rari cyangwa se umukino wo gusiganwa ku imodoka, nagira ngo ngushimire cyane kubw'akanya wahaye Ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire unaganirize abakunzi bacu hirya no hino ku isi. Wakoze cyane.
Murakoze cyane.
Urakoze. Nawe nshimire abakunzi b'Ijwi rya Amerika mwagize uruhare muri iki kiganiro. Nshimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha, niwe wegeranyije iki kiganiro muri studio ya 7 i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbashimiyeho mbifuriza kandi mbasezeraho mbifuriza amahoro n'amahirwe.